Authentic Records. Arrest the machine.
Yeah, I'm on it. Drop it, drop it.
Miaka mingi nimekuwa chini, sasa utaniambia nini? Nimekuwa najua nini cha kufanya ili ni wini. Na tisa na peta di vijijini, sio hip hop tu, I can do kiduku tu, naza nikinua miguu kama kangaroo. Dogo liye mtuma dukani, karud na mangi nyumbani, tela lompa ya zamani, akaitupa jalalani. Kaunajua fumbo hili, nambie na mana gani?
Peta tuna Deza, Katuna, Beta, Tuna, Deza, Tuna, Beta, Tuna, Deza, Katuna, Beta, Tuna, Deza.
Take your man outside, I try to hook up high. Just get to the dance floor, show me what you got.
Jana nimeota nimesafiri, nimeenda nchi mbali, nimetoka saa tajiri, nimiliki magari yanayosafirisha abiria na mizigo hatari, huku nikiwa wananchulia kwa kipigo kikali. Ile kwa mkabado kinda afsio wa geti kali, niliyepinda nimeshindwa na wazazi ya diaskari. Huu muziki na upenda mana umetoka mbali, maza pendi klabu nkende, ila mnandani mbona shwari.
Beta tuna Deza, Katuna, Beta, Tuna, Deza, Tuna, Beta, Tuna, Deza, Katuna, Beta, Tuna, Deza.
Chokiona kielezeki, sijutapona, meona zimu ya likwepeki. Linaitwa ngoma, toka longa lizeki, limewa meza wengi, wena hela uviji senti. Hasharara babo sika na kemia kwa luha sita, lishindwe tena kabisa, linione kama picha. Na chanani,
dita,
sinataka
kukatika,
wasichana wakinita, na wagusa bila kuwashika.
Singida,
Beta,
Tabora,
Tuna,
Arusha,
Deza,
Mwanza,
Tuna,
Dodoma,
Beta,
Kigoma,
Tuna,
Usoma,
Deza,
Tuna, Korogoro,
Beta,
Bea,
Tuna,
Iringa,
Deza,
Tuna,
Dar es Salaam,
Beta,
Temeke, Kinondoni, kote kote
Deza.
Dar es Salaam. Eti kama nafua nguo, nafua nguo. Eti kama nafua nguo, nafua nguo. Cheke da nafua bamba, imechafuka ye. Lo 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 lo.
Adongo, adongo.
Adongo,
adongo.